dajimsafi.com
MGM Records. Oh, yes, sir.
Keeping down it off some dough.
Oh, this is my good girl from Megali. I'm going on a catch what who's dead at you, really, really. Me not to me a pesa, kwa ni mapenzi so bahiri. I'm out of go for my foot and one post up when they were pity, Megali.
Ndara mwajuma, wefundi kweli nakufatu zona kutolea minishatuma. Nataka uma. Ndara mwajuma, wefundi kweli nakufatu zona kutolea minishatuma. Nataka uma. Ndara mwajuma, wefundi kweli nakufatu zona kutolea minishatuma. Nataka uma. Nataka uma. Nataka uma. Nataka uma.
Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena?
Usoke choke 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 today. Usoke choke 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 today.
Sibu wajina kumangania na Uganda kama Uganda. Mbini jidizi joke miendo kwanza nazirisha maba.
I love you nyungi makopa kopa baka ya choke kwenye utos. Unaitwa dingu nizalie watoto wengi kafika Lagos.
Utakuja leo na kufuata huko huko. Utakuja leo. Nimekumisi wangu mchepu. Utakuja leo na kufuata huko huko.
Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena?
Chunky supplier, hammer my shoes, artistic,
a pass jamoka.
I bila kuchoka po manangu sudoki. Wait you be a push. What's wrong way?
Mento a mento gang.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.